maalintii labaad waxaa magaaladani washington ka socda shir madaxeedka maraykanka iyo afrika. shirarkii shalay dhacay ayaa waxaa diiradda lagu saaray qurbajoogta afrika iyo doorkooda hogaamiyeyaasha dhallinyarada, amniga, iyo weliba nabadda iyo iskaashiga hawada sare iyo isbeddelka cimilada. warbixin ay inoo soo diyaarisay maryama diyalo oo ka tirsan v o a waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan.
shir madaxeedka maraykanka iyo afrika ayaa talaadadii ka furmay caasimada maraykanka, halkaas oo ajendayaal ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, maamulka, iyo amniga, iyo qodobo kale looga hadlay. konton hogaamiye afrikaan ah oo uu martiqaaday madaxweyne jo biden, islamar ahaantaasina isugu jira ra-iisul wasaareyaal, madaxweyneyaal, iyo wasiirar midbedyo, iyo sidoo kale madaxda afrika ayaa yimid shirka horaantii toddobaadka. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka kamala harris ayaa shirkani ku bilowday ka qaybgalka madasha hogaamiyaasha daayarta afrika iyo qurbajoogta.
I strongly believe that the creativity and ingenuity of Africa's young leaders will help us shape the future of the world. And that their ideas, your ideas, and innovations and
waxaan si aad ugu aaminsanahay in hal-abuurka iyo asal-ahaanshiyaha hogaamiyaasha da'yarta ee afrika ay naga caawin doonto qaabaynta mustaqbalka adduunka iyo fikradahooda iyo hal-abuurnimada. indisiyaashaas oo ay faa'iido u yeelan doonaan adduunka oo dhan. maamulka Biden Harris waxa uu ku tala jiraa in uu idinka caawiyo taasi iyadoo idin garab socdaan hogaamiyaashan da'yarta ah, annagoo og in rabitaanka da'yarta uu yahay wax hore noo sii wadi doona. madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku dhawaaqday in maamulka uu $100 milyan oo dheeraada gelin doono afrika si loo ballaariyo hindisaha hogaamiyaasha da'yarta ee afrika, iyo bangiga dhoofinta iyo soo dejinta maraykankana uu galayo heshiisyo cusub oo isafgarada, kaasoo waddada u xaaraya in $1 bilyan oo maalgelin cusub oo ganacsiya la sameeyo. kulanka ayaa waxaa sidoo kale goorjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Anthony Blinken, xogeyaha difaaca maraykanka Lloyd Austin, iyo maamulaha hay-adaha maraykanka u qaabilsan arrimaha horumarinta caalamiga Samantha Power. sidoo kale waxaa shir looga hadlayay maamulka nabadda iyo amniga goorjoog ka ahaa madaxweyneyaasha dalalka Niger, Mozambique, iyo Soomaaliya, iyo hogaamiyaha midooda Afrika Muuse Faki Maxamed. xogeyaha maraykanka ee arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa shirkani ka hadlay.
There's no one model of good governance. There's no one model for how to build strong institutions. I think we have to be informed by each other. We have to be informed by local conditions, local needs. And from the perspective of the United States,
waxa uu yiri, ma jiro hal nidaam oo kaliya oo tilmaamaya maamul wanaaga. Ma jiro hal waddo oo kaliya oo sheegaysa sida loo dhiso hay-ado dowladeed oo adag. Waxaan u malaynayaa inay tahay in aan iswargelinno oo aanu ka warhelno marxaladaha gudaha iyo baahiyaha gudaha ka jira. marka laga hadlayo fikradaha Maraykanka, tani maahan tartana la gelayo dad kale. tani maahan inaan u sheegayno asxaabta iyo saaxiibadeena inay kala doortaan. tani waxay ku salaysan tahay yabo doorasho dhab ah oo bixinaya iskaashi dhab ah. waxaana rajaynayaa in si wada jir aan u dhisno tartan ku salaysan meesha ugu sarraysa oon ahayn halka ugu hoosaysa. sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Austin ayaa isaguna shirka ka hadlay.
We want to understand what's really important to you. And going further, we want to make sure that we are doing the things to develop and empower security forces and help you work on your security architecture.
waxaan rabnaa inaan fahanno waxa runta muhiimidan ah oo aanu sii wadno. waxaanu doonaynaa in aan hubinno inaan samayno waxyaabaha lagu horumarinayo laguna xoojinayo ciidamadeena amniga, oo aan idinka caawinno inaad ka shaqaysaan qaab dhismeedka amnigiina siyaabo aad u malaynaysaan inay faa'iido idin leedahay. hubaashii taasi waxay kor u qaadi doontaa xasiloonida gobolka. hogaamiyaha midooda afrika Muuse Faki Maxamed ayaa sheegay in Maraykanka uu taageero u fidiyo dalal ay ka mid yihiin Niger, Mozambique, Soomaaliya, iyo Chad, balse waxa uu sheegay in arrimada afrikaanka ahi ee gobolka ay haysato xaalad kharabyari ah, islamar ahaantaasina ay garabistaag u baahan yihiin. shirka oo maanta maalintiisa labaad noqonaya ayaa diiradda saari doona iskaashiga ganacsiga Maraykanka iyo Afrika.
mahadsanid jamaal axmed cismaan.